nikuchague. Tena na la pili uliniita jina nikutumikie. Mwanangu njo njo njo, mwanangu njo, unifate mie, nikulinde mie, nikutengeneze. Mejawa na neema, tena utulivu, hivyo ndivyo, oh, oh, bebe ulivyo. Unani pendaga, unani lindaga, unani tundaga. Unani pendaga, unani lindaga, unani tundaga, eh. I'll never give up on you, oh, 'cause you never give up on me, yeah. I'll never give up on you, oh, 'cause you never give up on me. Ulininguja, 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 yeah. Ulininguja, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah.
Sauti yako ya guruma kama radi, ninakuona ukipitia juu ya maji. Wasema ngota unao mpango juu yangu, hali bani atalija meza mbele za maadui zangu. Wanita nitoke kwenye tope, wanita nitoke kwenye uovu. Wasema ungali wanigojea, una suluhisho juu ya maisha yangu. Wanita nitoke kwenye tope, wanita nitoke kwenye uovu. Wasema ungali wanikoje, yeah, 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 yeah.
I'll never give up on you, oh, 'cause you never give up on me, yeah.
I will never give up on you, oh, 'cause you never give up on me, yeah.
Uliningoja, 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 yeah.
Hey, uliningoja, 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 yeah, yeah, yeah.
Uliningoja, 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 yeah.
Uliningoja, uliningoja, uliningoja.